We thank the Lord that we are able to gather this morning here.
Siyambonga uNkulunkulu ukuba siyakwazi ukuba sihlanganyele ndawonye kuleli holo lokukhonzela namhlanje.
And we thank all those that are together with us, maybe not physically, but even there where you are in your homes, whether you are listening in small groups, well, may this be a special day to you as well.
Simbonge futhi uNkulunkulu nangalabo abathamela inkonzo kanye nathi abangekho laphakathi kwethu abalalele ngendlela ezahlukahlukene kungenzeka ukuthi bahlangene ndawonye bayiqoqwana nje kwangathi uNkulunkulu angababusisa besathamela inkonzo.
So there is so much for which we can thank the Lord. And do you thank him? I think every day is a new day, is a new reason to thank God.
Kuningi uNkulunkulu esingambonga ngakho. Umbuzo ke uthi ngabe wena uyambonga yini uNkulunkulu na? Ungambonga ngokuthi usekuphile olunye usuku, ngambonga ngakho konke okuhla kwenzela kona, ngakho ke kuningi esingambonga ngakho uNkulunkulu.
Can you thank the Lord for the past week?
Ungambonga yini uNkulunkulu ngaleli viki eledlule esibuya kulo na?
Or are you remorseful? Or are you sorry the way for which you lived last week?
Noma mhlawumbe uyazisola inhliziyo yakho idabukile ngenxa yendlela ophile ngayo kuleli viki esibuya kulo.
We are also thankful if you have joined us, if you have come to the mission these days, and we wish that you would experience a blessed time here at this place which the Lord has chosen to glorify his name.
Siyabonga kakhulu futhi sinentokozo enkulu kulabo abafikile ukuzosivakashela belaphakathi kwethu endaweni yakwasiza abantu. Kwangathi uNkulunkulu usekhona la angakubusisa ahlangabezane nazo zonke izidingo zakho usekhona la phakathi kwethu.
From wherever you come, I know of a few that have come from North Germany.
Noma ngabe ke kuthiwa uqhamuka kuphi nendawo emhlabeni, kukhona ke ngibaziyo abaqhamuka enyakatho nezwe laseGerman.
And one of them is here with his daughter. We knew him when he was maybe this small. Today he's got a grown-up daughter.
Omunye ophakathi kwethu ufikele nendodakazi yakhe. Siyayikhumbula-ke indodakazi yakhe nje isencane, ukhona phakathi kwethu isikhulile impela.
So it's wonderful that we can come together and hear God's word.
Kuyisimanga esikhulu ukuba singakwazi ukuhlanganyela ndawonye sizwe izwi likaNkulunkulu.
Now, talking of thankfulness, I was sent this just the other day to go down to Belito to a nursery to fetch a tree.
Ngisakhuluma nje ngokubonga kulezi insuku ngeke ngathunyelwa eBalito ngiye endaweni lapho kudayiswa khona imbali nezihlahla ukuba ngiyolanda isihlahla esithize.
They told me the tree is about 1.2 meters high, so that's about 4 foot.
Basebethi lesi sihlahla ke si 1.2 ubude baso, kusho ukuthi nje si 4 feet.
So I eventually got there, paid, loaded it, and then I noticed it was protruding or sticking out at the back a good half meter or so, and this was a very special tree.
Ngaseke ngifinyelela khona ngasithola lesi sihlahla ngase ngisilayisha emotweni kodwa ngase ngiqaphela ukuthi uhafu walesi sihlahla uphumela ngaphandle kwemoto. Khumbula ukuthi lesi sihlahla bekuyisihlahla esikhethekile kakhulu.
So I said, oh, I don't even have a rope or a strap to tie it. So I just driven the small, maybe 100 or 200 meters, suddenly I find an old strap. Just enough to tie it down and to make sure that this tree is not hurt by the flap of the canopy.
Ngase ke ngikhumbula ukuthi anginayo intambo yokusibopha lesi sihlahla ngase nje ngihamba ibangane elincane mhlawumbe libalelwa ku 200 meters ngase ngithola nje intanjana ngakwazi ukuyithatha ngabopha lesi sihlahla ngenzela ukuthi singalimali mhlawumbe sishaye ke ngesikhathi imoto ihamba.
And then suddenly I remembered, oh, the leaves will all be battered by the wind as I was going to drive, and I know it's not good because the leaves get a bit dehydrated, and how sorry will I be if this tree comes here to the mission to be planted and it has been damaged. Will it grow? So I thought, oh, if I could only have maybe something to wrap up these leaves and the tender shoots of this tree.
Ngase ngikhumbula ukuthi njengoba ngihamba nje ngemoto amahlamvu alesi sihlahla azophephethwa umoya bese eyoma. Ngase ngicabanga ukuthi ngeke kube into enhle ukuba ngifike la emishini nalesi sihlahla sekufanele ngisitshale manje bese singakwazi ukukhula kahle ngenxa yokuthi sesilimalile sesomile. Ngase ngicabanga ukuthi angithole okuthize nje kokuba ngikwazi ukuba ngisonge kahle lamahlamvu alesi sihlahla ngizame ukuba ngizivikele.
So I continued driving through the sugar cane from the nursery. When I got to the small road that leads to the main road, what do I see here next to the road? A whole bunch of old plastic.
Ngase ke ngiqhubeka ngishayela imoto ngidabula phakathi kukamoba otshaliwe. Ngithe nje sengizongenela emgwaqeni ozongikhiphela emgwaqeni omkhulu. La iceleni komgwaqo ngase ngibona nje inqwaba yoplastiki abadala nje abalahliwe lapho eceleni komgwaqo.
And I believed God rescued me. God let me see the plastic. And so I took it out there and I could wrap up this tree with all this plastic.
Ngase ngakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu usengenzela umusa wangisiza kule nkinga engibhekene nayo. Usengihlengile ngoba usengikhombise labo plastic. Ngase ke ngibathatha labo plastic ngabasebenzisa ngasigoqa kahle lesi sihlahla ukuba ngizivikele.
So I think the gardeners, when they are to plant this tree, will be happy that it came here in good shape, having been cared for by the Lord.
Ngiyakholwa ukuthi labo abazositshala lesi sihlahla bazositshala kahle sisesimeni futhi esikahle kakhulu ngokuba sinakekelwe uNkulunkulu lesi sihlahla safika la sisesimeni esikahle kakhulu.
This is something so insignificant, but my heart, I said, Lord, before we even cry out to you know what we need.
Mhlawumbe kungabukeka kuyinto nje engabalekile kangako kodwa kimina ngize ngaba nokuthiza enhlizweni yami ngathi wena uNkulunkulu wazi inkinga zethu singakazikhulumi wazi isililo sethu singakakhali.
As the Bible says in a psalm, the Lord hears the cry of those who cry out to him.
Njengalokhu lisho iBhayibheli encwadini yamaHubo ukuthi uNkulunkulu uyasizwa isililo salabo abakhala kuye.
That's I say, in small things we can see the Lord and give him praise. And this is wonderful. This is part of our Christian walk, to see God working in the minutest and the tiniest detail. Don't overlook it. Because if we are not faithful in the small, how can we be entrusted with the great things?
Njengalokhu ke sengishilo ukuthi ngisho ezintweni ezincane nje singakwazi ukuthi simbonge uNkulunkulu ngoba lokhu kunokwenza nohambo lwethu esikulu uhambo lokukholwa noma ngabe kuthiwa kubukeka kukuncane kangakanani emehlweni akho kodwa ngakho lokho mubonge uNkulunkulu.
So let us not forget to thank him even as we sang, for his death on the cross It was through his suffering that all this is at our disposal, is for us. Don't be poor, be rich in thanking God.
Ngakho-ke singakhohlwa ukumbonga uNkulunkulu njengalokhu sesiculile simbonge nangalokhu asenzela kona eCalvary wasifela esiphambanweni ngoba kungenxa lowo msebenzi awenze esiphambanweni ukuba sikwazi ukuba sibe nakho konke lokhu esinakho ngakho kasimbonge uNkulunkulu simkhonze simdumise.
Before the choir comes, let us pray.
Ingakezi kwaya phambili ukusiculela asithandazeni.
Lord Jesus, you are above our comprehension and our mere seeing.
Nkosi Jesu, wena ungaphezu kokuqonda kwethu nangaphezu kokubona kwethu okubona kalififi.
So we thank you for even this opportunity where you can touch our eyes and our ears to see and to hear things that come from you.
Siyabonga Nkosi nangaleli thuba esitholayo ukuba ukwazi ukuthinta izindlebe zethu namehlo ethu ukuba sizwe bese siyabona lokho wena Nkosi ofuna sikuzwe sikubone.
And we would like to invite you to bless the singing, bless our hearing, that we will be enriched and you will be present among us.
Siyacela Nkosi ukuba ubusise umculo, ubusise nezindlebe zethu ukuba sizwe lokho ofuna ukuba sikuzwe ebese siyaceba ngakho ngokomoya ebese usibusisa futhi ke nangobukhona bakho.
We ask this, Lord Jesus, through your mercies.
Lokhu sicela ngegama lakho Nkosi uJesu nangomusa wakho.
Amen.
Amen.
Amen, 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 amen,
Kwa ngizocula amacula bemathathu esibhunu nesingisi sigcine ngelesizulu elesibhunu likhuluma ngokuthi ngiyakubonga uNkulunkulu ngomusa wakho ngamandla akho amakhulu ngothando lwakho ngokuthembeka kwakho okukhulu uNkulunkulu ngibabaza igama lakho namandla akho amakhulu bese siya kwelesingisi elithi ngiyazi ukuthi umsindisi wami nomhlengi wami uyaphila uphilele ukuthi angisize angilekelele kuleli nakwelizayo ngimkhonze uNkulunkulu ngimbabaze uNkulunkulu ngakho konke angenzela khona uphilele ukuthi angisize ngaso sonke isikhathi ahambe nami yonke indlela umhlengi wami uyaphila uphilela khona ukuthi angisize kuleli nakwelizayo bese sigcina ke ngelesizulu elikhuluma ukuthi ngathola isimanga ngathola ivangeli.
Zulu song speaks about the wondrous gospel that found me and made all things different and changed my life. And now my life is devoted to the Lord and in thankfulness to all his grace.
Ooh. what joy the blessed assurance gives. I know that my Redeemer lives. What joy the blessed assurance gives. I know that my Redeemer lives. I know that my Redeemer lives. I know that my Redeemer lives. I know that my Redeemer lives.
Greet everyone here this morning in the wonderful name of our Lord. As was said, there's a lot to be thankful for. And we often miss the small things. I don't know who've noticed. Maybe some have, some haven't, but the carpet here in front is a new carpet in the auditorium. Maybe to some it's a small thing, but we are thankful for everything the Lord is doing for us. And even in the smallest things, be faithful in that. I was thinking this morning, there are people that faithfully put water here under the pulpit for the preacher, and I'd like to thank them for it. Maybe you do something, no one sees it, but God sees it. And may God bless you for it. It's a frightful thing to think that I can stand here, read God's word, and try and expand on it.
Kuyinto esabekayo ukucabanga ukuthi ngama la ngifunde ezwini lenkosi sengizame futhi ukulichaza.
God's holy word, his inspired word, and that a wretched man like me can try and expound on it.
Izwi likaNkulunkulu, izwi liphefumulelwe nguye ukuthi umuntu njengelutho njengami angama azame ukwenaba ngalo.
It feels like an impossible task.
Kubonakala kube ngazuthi umsebenzi ongenakwenzeka.
And so it's my prayer that God will work, that he will speak, that his Holy Spirit would speak, and that we would be attentive to what he says.
Ngakho kumkhuleko wami uthi kungaba uNkulunkulu ngomoya wakho engcwele okhuluma nathi ukuba thina sibe ngabalalelayo kulokho akukhulumayo.
And that is my cry, and I hope it's everyone's cry here this morning.
Lokho kumkhuleko wami engithemba futhi ukuthi umkhuleko wethu sonke ekuseni namhlanje.
So this morning I'd like to speak about God's blessing.
Ekuseni namhlanje ngithanda ukukhuluma ngesibusiso sikaNkulunkulu.
God's blessing on our lives.
Isibusiso sikaNkulunkulu ezimpilweni zethu.
Yesterday I thought, what does the word blessing, what does the dictionary say the word blessing means?
Izolo ngacabanga ukuthi igama elichaza isibusiso noma isichaza mazwi silichaza kanjani legama lesibusiso.
And as I opened the dictionary, it says God's favor on a person.
Lapho ngisi ngibuka isichaza mazwi sithi umusa kaNkulunkulu kumuntu.
Just a normal worldly dictionary, and it said a blessing is God's favor on a person.
Isichaza mazwi nje kungeyona into kuyincwadi yokholwa, leyo ncwadi nje ithi umusa kaNkulunkulu kumuntu.
It's amazing how often the world knows better about God.
Uyamangaza ukuthi isikhathi uthola ukuthi abezwe bazi kangcono kunamakhono.
Some of our contracts with our suppliers, they specify something which they call an act of God.
Kwezinye zezivumelwano ezisayinwayo kumabhizinisi amanye esisebenzisana nawo kube nento abayibhalayo ezothi lesi isenzo sikaNkulunkulu.
It means if there's a storm, hailstorm, wind, a thunderstorm, something that destroys the building or destroys that they can't supply, they call it an act of God.
Lezo zinto abayichaza ngalokho uma mhlawumbe bekhuluma ngokuthi kungaba nesivunguvungu noma kube nesanqumo into ezowenzeka engekho ezandleni zomuntu bathi laba ngathi abasezweni isenzo sikaNkulunkulu.
I've seen it in some contracts with a capital, act of God.
Ngikubone kwezinye zalama contracts mvumelwano esiyisanayo bakubhala impela ngamagabhadlela bethi isenzo sikaNkulunkulu.
But God's blessing on our lives.
Isibusiso sikaNkulunkulu ezimpilweni zethu.
And maybe it sounds like a strange thing that I say God's blessing must be on my life.
Mhlambe kuzwakala njengento engaqondakala ukuthi ngithini mangathi isibusiso sikaNkulunkulu sibe phezulu kwempilo yami.
But if I serve him and I do everything to please him,
kodwa uma ngimkhonza uNkulunkulu ngenza konke ukuze ngimthokozise.
If my life is dedicated to him,
uma impilo yami inikeliwe kuye,
then surely if he is pleased with my life, then there should be a blessing on my life.
Ngakho ke ngempela ngesiqinisekiso uma uNkulunkulu ethokoza ngempilo yami, kumele kube nesibusiso phezu kwempilo yami.
Surely if he is pleased with my life, his favor should be on my life.
Uma uNkulunkulu ethokoze jabula ngempilo yami ngokuqinisekisile, kumele kube umusa wakhe ube phezu kwempilo yami.
It's not possible that I can say that I serve him and I please him, but there's no favor on my life.
Ngeke ngisho ukuthi ngiyamkhonza uyajabula uNkulunkulu ngami, kodwa akukho umusa engiwubonayo phezu kwempilo yami.
And there's no approval on my life.
Kungekho engikubonayo ukuthi uNkulunkulu uyakuveza ukuthi uyathokoza ngayo.
And I'm not talking just about material gain or material blessing. Yes, the Lord can bless us and he can give us material things. But I'm talking about the spiritual blessing.
Angikhulumi nje ngezinto eziphathekayo. Yebo uNkulunkulu uyasipha nalokho, kodwa ngikhuluma ngesibusiso sokomoya.
A blessing where I know God approves of my life.
Isibusiso lapho ngizwela ngiqonda ukuthi uNkulunkulu uyathokoza ngempilo yami.
I read a short bit of a sermon from Spurgeon.
Izocaphuna amazwi engiwathatha entshumayelweni ka Spurgeon.
Dear hearers, are you blessed in Christ?
Uthi nina enilalele ngabe nibusekile yini kuChrist?
Will you personally answer the question? Do not pass it round and say to yourself, no doubt there are many who think that they are blessed and who are not.
Uthi ungawudlulisele eceleni lo mbuzo, awuphendule wena ngqo. Ungacabangi nje ukuthi mhlawumbe bakhona abanye abaningi ababusekile kodwa wena cha.
Never mind about them. For the present moment, ask this question to yourself: am I blessed in Christ?
Uthi awukukhohlwe yibona kodwa kwamanje lo mbuzo ubhekise kuwena, uphendule wena ngqo. Ngibusisekile yini kuChrist?
Some people think that they have Christ as their savior, but their religion brings them no blessedness.
Uyaqhubeka ukuthi abanye abantu bacabanga ukuthi banoKristu njengomsindisi wabo, kodwa ukukholwa kwabo akubaletheli isibusiso.
Listen to this, their religion brings them no blessedness.
Uthi inkolo yabo ayibaletheli isibusiso.
Maybe you are like that. Where you say, there's no blessing on my life, I just survive, I just hang in
there.
They go to church or chapel very regularly. They are apparently a good sort of people. But a part of their religion consists in being miserably as they can. As to anything like blessedness, that does not enter into their minds. If God approves of our lives, we should be blessed. If we are not blessed, maybe we're missing the mark. And if I can say it like that, maybe if my blessedness, whether I'm blessed, is a measure of my Christian life, then maybe I fall short miserably. Now, if my religion did not make me really happy, I should seriously question whether I was a possessor of the religion of a happy God. For men shall be blessed in him. Say one, but we have so many trials and troubles. I could get some of you to stand up and testify that though you have very little of this world's joys, very little temporal good, yet they can say, I am blessed in God, I am blessed indeed.
Uthi ngathola abanye phakathi kwenu abangafakazi ukuthi nakuba sinokuthokoza okuncane kuloku kuphila esikukho kulomhlaba, kodwa kokukaNkulunkulu sibusisekile kakhulu.
And then he carries on to say, if you don't know whether you are blessed, you probably are not blessed. Because a person who is blessed by God will be blessed indeed. I am God's child. The Father's love is fixed upon me. I have a part and portion in the covenant of grace. I am saved. That is a blessed person.
Mina ngingumntwana kaNkulunkulu ngikwisivumelwano sakhe ngikanye naye ngibusekile usho njalo umuntu obusekile.
And so the question I want to ask this morning, are you blessed in Christ?
Ngakumbuzo ngithanda ukuba nguphonze namhlanje kuseni umbuzo othi ingabe wena ubusekile kuKristu na?
An answer you must give yourself honestly, not like an hypocrite, but an honest answer. Whether my life is blessed.
Impendulo kumele uyilethe la impendulo yokungazenzisi kodwa impendulo zebe ngokweqiniso ukuthi ingabe impilo yami ibusekile na.
And what am I prepared to do or to sacrifice to keep that blessing or to attain that blessing?
Futhi nokuthi ingabe ikuphe ngizimisela ukuthi ngingaze ngilahlelwe ikhona. Ngikudele ukuze ngigcine leso sibusiso noma ngisithole uma bengekasitholi.
So let's read a well-known portion in Genesis 32.
Ake sifunde indaba ejwayelekile encwadini kaGenesis isahluko samashumi amathathu nambili.
Genesis chapter 32 from verse 21.
Incwadi kaGenesis isahluko samashumi amathathu nambili.
I think we all know the story about Jacob.
Genesis 32 verse 21.
So the present went on before him, and he himself lodged that night in the camp. But he rose up that night and took his two wives, his two women servant, and his 11 sons, and passed over the fort Jabbok.
Wavuka ebusuku wathatha umkakhe ababili nezincukazi zakhe ezimbili nabantwana bakhe abayishumi nanye.
And he took them and he sent them across the brook. Also he sent over all that he had. And Jacob was left alone, and a man wrestled with him until daybreak. And when the man saw that he did not prevail against Jacob, he touched the hollow of his thigh, and Jacob's thigh was put out of joint as he wrestled with him.
Then
he said, "Let me go, for day is breaking." But Jacob said, "I will not let you go unless you declare a blessing upon me."
Wayesethi angihambe ngoba sekuyasa kepha wathi anginakukuyeka ukuba uhambe ungangibusisanga.
The man asked him, "What is your name?" And he said, "Jacob."
Wathi kuye, "Ubani igama lakho na?" Wathi, "NginguJakobe."
And he said, "Your name shall be called no more Jacob, but Israel, for you have contended and have power with God and with men and have prevailed." Then Jacob asked him, "Tell me, I pray you, what is your name?" But he said, "Why is it that you ask my name?" And he declared a blessing on Jacob
there.
And Jacob called the name of the place Peniel, saying, "For I have seen God face to face, and my life is spared and not snatched away."
Jacob wakambi kamla leunda ngokuthi iPeniele ngokuba wathi sibonene noNkulunkulu ubuso nobuso nokho umphefumulo wami ophulo.
Jacob wrestled with a heavenly being.
UJakobe wabambana nowasezulwini.
Some translations talk about a man, some talk about an angel, but whichever the case, he wrestled with a heavenly being.
Amanye bahumusha wathi wabambana nengelosi, amanye nomuntu. Kodwa nakuba ikupho kwakukhona, webambene nowasezulwini.
Grabbing hold of him and, so to say, demanding a blessing.
Ebambene naye kube ngazuthi uyamphoqa ukuthi umele ukungibusisa.
I can honestly say, before, I never understood this portion. How can a man demand such a blessing from God?
Ngingasho ngithi ekuqaleni ngangingayiqondi le ndaba ukuthi kungenzeka kanjani ukuthi umuntu afune aphoqe kuNkulunkulu ukuthi akamnike isibusiso.
How can he go to that extent, almost forcing a blessing upon himself?
Umuntu akwenza kanjani lokhu ukuthi azafinyelele kulelo qophelo la ephoqa khona uNkulunkulu ukuthi amnike isibusiso?
Even facing death.
Ebhekene nokufa.
We know in the Old Testament it says, no man can live that faced God, that saw him face to face.
Siyazi ukuthi eTestamenteni elidala kuyasho ukuthi akekho ongabonana noNkulunkulu aphile.
Jacob says it here, I saw God face to face and my life was spared.
UJakobe uyakusho la ukuthi sibonene noNkulunkulu ubuso nobuso nokho umphefumulo wami ophula.
Jacob knew I could die here today.
UJakobe wayiqonda azi ukuthi ngingafa la namhlanje.
My life could be ended here today.
Impilo yami kungaba ukuphela kwayo la namhlanje.
But I will not leave here without God's blessing.
Kodwa wathi angikusuka la ngingasitholanga isibusiso sikaNkulunkulu.
He was in a difficult situation.
Why says man isn't he?
His brother could kill him.
Mfowabo engambulala.
But Jacob knew that if God's blessing is not on my life, I'm as good as dead in any case.
Kodwa uJakobe wayiqonda ukuthi uma isibusiso sikaNkulunkulu singekho phezu kwempilo yami, ngiyafana vele nofile.
If God's blessing is not on my life, I'm as good as dead.
Uma isibusiso sikaNkulunkulu singekho phezu kweyami impilo, ngiyifanela nomuntu ofile.
Dear Christian, is God's blessing on your life?
Kristo thandekayo, ngabe isibusiso sikaNkulunkulu sikhona yini phezu kwempilo yakho na?
Or is your Christian life so rotten that there's no blessing on your life?
Noma impilo yakho obuKristu isibole ngendlela yokuthi asekho isibusiso sikaNkulunkulu empilweni yakho.
Is the spiritual state of your life such that you cannot honestly say God's hand is on my life?
Ngabe isimo sakho sokomoya sonakele ngendlela yokuthi ngeke usho ukuthi isandla sikaNkulunkulu siphezu kwempilo yami.
Maybe Jacob understood something that few Christians understand.
Mhlawumbe lokho akuqonda uJakobe into ambalwa kakhulu amaKristu aqondayo.
Maybe Jacob understood the seriousness that I need God's blessing on my life.
Mhlawumbe uJakobe waqonda ukubaluleka ukuthi ngidinga isibusiso sikaNkulunkulu phezu kwempilo yami.
So allow me to touch just on a few points in Jacob's life. If we turn back a few pages to chapter 25.
Ivumeleni ukuba ngithinte ama point ambalwa sibuke impilo kaJakobe uma ngathi ukuphenya nje sibele emuva kuyo lencwadi ebesifunda siye kwisahluko samashumi amabili nanhlanu.
25 from verse 21.
Siqale evesini lamashumi amabili nomuva.
Isaac was 40 years old when he married Rebekah, the daughter of Bethuel, the Aramean of Padanaram, the sister of Laban, the Aramean. 21. Sorry, that was 20. 21. And Isaac prayed much to the Lord for his wife, because she was unable to bear children. And the Lord granted his prayer, and Rebekah, his wife, became pregnant. So you can start from 21.
Ithi uIsaka wayeneminyaka engamashumi amane mhla emthathu uRebekah indodakazi kaBethuel umAramu wasePadan Aram udadewabo kaLabani umAramu abe ngumkakhe. uyisake wamkhulekela umkakhe kuJehova ngokuba wayeyinyumba uJehova mzalela uRebecca wamzwela uRebecca umkakhe wakhulelwa.
Two children struggled together within her, and she said, "If it be so, why am I like this?" And she went to inquire of the Lord. The Lord said to her, "Two nations are in your womb, and the separation of two peoples has begun in your body. The one people shall be stronger than the other, and the elder shall serve the younger."
Jehovah wathi kuye, "Eswini sakho kukhona izizwe ezimbili, izinhlobo ezimbili zabantu. Ziyakwahlukana ezibilinini zakho. Esinye isizwe siyakwahlula esinye, omkhulu akhonza umncane."
When her days to be delivered were fulfilled, behold, there were twins in her womb.
Kwathi seziphelele izinsuku zakhe zokubeletha, bheka kwakukhona amawele eswini sakhe.
The first came out red all over like a hairy garment, and they named him Esau.
Waphuma oqale bomvana wonke umzimba enjengengubo yoboya baqamba igama lakhe ngokuthi uEsau.
After his brother came forth, and his hand grasped Esau's heel, so he was named Jacob. Isaac was 60 years old when she gave birth to them.
Emva kwalokho waphuma umfowabo isandla sakhe sibambelele esithendeni sikaEsau igama lakhe labizwa ukuthi uJakobe. Uyisaka wayeneminyaka engamashumi ayisithupha ekuzalweni kwabo.
Here we find the birth of Jacob.
Lana sithola ukuzala kukaJakobe.
But we read of a battle even while they were in the womb.
Kodwa siyafunda ngomshikashiko wabakhona bese sesiswini.
Matthew Henry says the struggle between Jacob and Esau in the womb represents the struggle that is maintained between the kingdom of God and the kingdom of Satan in this world.
Umkhazi weBhayibheli uMatthew Henry uthi lomshikashika lempi ayikhona phakathi kukaJakobe noEsau esibelethweni kuchaza impi ekhona umshikashiko khona.
There's a spiritual battle going on in everything we do. There where I am, there where I speak, there where I work, there's a spiritual battle. It's a fierce battle. And I should be aware of it. Every day I should be aware of it. In whatever situation, the devil will be there to grab the opportunity. Even if I speak with my friend, the devil will be there to grab the opportunity. Even in a good situation, she prayed, she asked for children, and the Lord blessed her and gave her children. It was a blessing from God. But even in the womb, in that blessing, there was already a battle. There was already a battle between good and evil. And if we are not aware of it, and if it's not top of mind, the devil will catch us unawares. There is a fierce spiritual battle, and we must be aware of it. Matthew Henry says, "A holy war is better than peace in the devil's palace."
Matthew Henry uthi, "Impi engcwele ingcono kunokuthula kodwa ukuthula phakathi esigodlweni sika Satan.
And maybe you have peace because you submit to the devil.
Mhlawumbe wena unokuthula nje ngoba uyamthobela umvumela uSatan.
And maybe you have peace because you've allowed him to tell you what to do and you've listened to him.
Mhlawumbe unokuthula nje ngoba vele usumvumela uSatan wamdedela navumelana naye.
But this should not discourage us.
Kodwa lokhu bekungafanele ukuba kusithena amandla.
Christ formed in the soul, then immediately there begins a conflict between the flesh and the spirit. When we give our lives to Christ, the battle begins.
Lapho sinikela ngokuphila kwethu kuKristu, kuyilapho isuka khona le mpeshisayo.
It is better to have conflict with sin than to timely submit to it.
Kungcono ukuba ube nokuphikisana, xabane naso isono kunokuthi ngokuyithoba nje uvele usithambele.
There's a fierce battle, and maybe fiercer than ever before. We must be aware of it.
Kukhona impesisayo futhi sisisa kakhulu kunakuqala, simele ukuba siqonde.
And if we're in a battle, and if I'm a soldier in a war, would I allow the enemy to come sit here next to me?
Uba sisempini, uma ngiyibutho ngiyisosha elisempini, ngingavumela yini ukuthi sitha sami ibutho langaleng lwanalo lize lizomeduze kwami na?
Would I allow the enemy to come in my house?
Ngingavumela yini ukuthi sitha singene phakathi endlini yami?
Well, I want to be close to the enemy.
Ngingavuma ukuthi ngisondelane naso sitha.
Only a fool would do something like that.
Isula kuphela singenza into enjalo.
Jacob grabbed Esau's heel.
Jacobe wabamba isithende sika Esau.
There was a manifest contest in their births. Esau, the stronger, came forth first, but Jacob's hand. Sorry, I missed a page here. But Jacob's hand took hold of his heel. This signified Jacob's pursuit of the birthright and blessing. From the first, he reached forth to get hold of it.
Kwaba nempe enkulu ngoba umshikashika nakuba uEsau avela kuqala kodwa uJakobe wabambelela esithendeni sakhe efuna ukuthi abambelele kokuqala.
Even from small, even from a baby, even before he knew what he was doing, Jacob had the desire for that birthright.
Kusukela ekuqaleni esemntwaneni esemncane kazi nokuthi kwakwenzakalani kodwa uJakobe wayefuna efisa ukuthi athole ukuba abe ngokuqala.
Do you have the desire for God's birthright?
Wayefuna ukuba athole ifa lobuzibule. Ngabe wena uyalangazelela yini ukuba uthole lelo fa lobuzibule na?
Part of your life that you say, I need that.
Ingabe kuyisifiso kuyingxenye yempilo yakho na ukuthi ngiyakufuna lokho?
I need God's blessing on my life.
Uthi ngiyasifuna isibusiso sikaNkulunkulu empilweni yami.
You can go and read it. I won't read it all, but in verse 31, it talks about the birthright.
Ngahambe ukufunda ngeke ngikufunde konke, kodwa evesini lamashumi amathathu nanye kukhulunywa ngefa lobuzibulo.
When Esau came in and he was hungry, and Jacob said, I'll give you this plate of food if you give me your birthright.
Lapho Esau elambile ngena uJakobe, uEsau ethi uJakobe ethi kuEsau, ngingakunikeza lokudla uma uzonginika ifa lakho lobuzibulo.
You can go and read it, but in the Bible, God says each one of us, he gives us the birthright.
Ngahamba uyifundela khona eBhayibhelini. UNkulunkulu uyasho ukuthi ilona lokhu ithina uyasipha lelofa lobuzibulo.
A birthright is a promise. It's something God promises us. And if we follow him, we receive that birthright.
Ifa lobuzibulo leli isithembiso uNkulunkulu asenzela sona. Uma simlandela sithembeka kuye, siyasithola leso sithembiso.
But Esau sold his birthright for a plate of food.
Kodwa Esau yena wadayisa ngaleli fa lobuzibulo ukuze athole nje iplate lokudla.
How we sell our birthright for temporary pleasure. When we sin, we sell our birthright like Esau.
Thina kalula sidayisa ngefa lobuzibulo ngokujabula nje kwesikhashana. Uma sona sisuke sidayisa ngalo lefa.
Because of time, I won't read it, but go and read Hebrews 12 from verse 16.
Ngenxa yesikhathi ngeke ngisayo ukufunda kodwa hamba uyifundela incwadi yamaHebheru isahluko seshumi nambili kusukela evesini leshumi nesithupha.
He talks about sin. He talks about sexual immorality. He talks about people who have lost it, who've lost the faith, people who've fallen from grace.
Kukhulunywa ngesono, kukhulunywa ngokuphila ngokonakala, kukhulunywa ngabantu abalahlekela bashiya lomusa.
People who's got a bitter root in their hearts.
Abantu abanempande baba enhlizweni zabo.
And he says, people like that are like Esau, who sold their birthright.
Uthi abantu abanjengalabo, abantu abafaniswa noEsau, owadayisa ngefa lakhe.
If you play with sin, you've sold your birthright. And not only did Esau lose his birthright, the Bible tells us God loved Jacob, but he hated Esau. Go and read it in Romans.
Esau akagcinanga kuphela ngokulahlelwa ilelifa lobuzibulo, kodwa iBhayibheli liyasitshela uNkulunkulu ethi uEsau ngamzonda kodwa uJakobe ngamthanda. Sho njalo incwadi yabaseRoma.
God hated Esau because he took his birthright lightly.
UNkulunkulu wamzonda uEsau ngoba wathatha kalula ifa lobuzibulo.
But yet we take sin lightly and we do the same thing.
Kodwa nathi sithatha isono kalula senza into efanayo.
We play with sin.
Sidlala ngesono.
We know what is right.
Siyakwazi okulungile.
We know where we shouldn't go.
Siyazi la kungamele siye khona.
We know what we shouldn't be busy with.
Siyazi okungamele sikwenze.
And we sell our birthright.
Kaleyo ndlela sidayisa ngefa lethu lobuzibulo.
And then it carries on in Hebrews and it says, and when Esau wanted to repent, when he ran to his father and wanted to get the blessing was no more. The blessing was given to Jacob, and his father could only give him what he had left. And Hebrews says, with tears, with tears he cried, but it was too late to repent. Don't play with sin until it's too late. Because the time will come when it's too late. And if we are mindful of the spiritual battle and the devil being there, we'll watch every word we speak. We'll watch every thought we think. We'll watch everything that we're busy with.
Ubasikonda ngale impi yokomoya. Sikonda ukuthi uSatan ukhona. Siyoqaphelisisa kwigama negama esilikhiphayo. Siyoqaphelisisa ngisho nakumcabango okuthini.
I shouldn't dare to even venture close to it, in case I slip and fall.
Ngeke ngise ngidlalele nokuthi ngibe seduze kwakho funa ngiwe.
When Esau said, or when Esau was told, Isaac will bless him, Rebecca was there, and she quickly called Jacob and said, quickly, you prepare the meal so you can be blessed.
Lapho Esau etshela ukuthi uzothola isibusiso, wayekhona uRebekah unina, wayese ebiza uJakobe ethi phuthuma, lungisa lokhu ukuze wena uthole isibusiso.
And I thought, what influence a mother has on a child's life.
Kase ngicabanga ukuthi umama unomthelela muni, unomthelela ongakanani empilweni yengane na.
What role a mother plays in a child's life that can change his future.
Khacabanga indima engadlala umama empilweni yengane engaziguqule ngisho kusasa layo.
It was said of Susanna Wesley that she prayed for her children at least 1 hour every day.
Kuyashiwo ngoSusanna Wesley ukuthi wayikhulekela izingane zakhe isikhathi esingangehora njalo ngosuku.
She had 17 children.
Wayeneyingane ezishumi nesikhombisa.
In addition, she took each child aside for a full hour every week to discuss spiritual matters.
Phezu kokuthi bakhulekela ihora nehora, wayethathe enye lezi zingane ezishumi nesikhombisa iviki neviki, ihora kwingane ngeviki ukubahlale nayo axoxe nayo izinto zokomoya.
You can calculate 17 children, an hour with each one. What time in the day she spent with her children discussing spiritual matters.
Ungabali ucabange ukuthi kwaba isikhathi esingakanani lezi zingane ezishumi nesikhombisa eyithathe inike ihora nehora ngeviki ukuze axoxe nazo.
No wonder two of her sons, Charles and John Wesley, were used of God to bring blessings to all of England and much of America.
Akumangazi ukuthi amadodana akhe amabili, uCharles noJohn Wesley, yibona baba nomthelelo omkhulu ekuletheni ivangeli kuzwe lonke laseNgilandi.
The influence of a mother can change a nation.
Umthelela kamama ungaguqula izwe lonke.
The influence of one mother can bless a whole nation.
Umthelela kamama yedwa nje ungaguqula izwe lonke.
And I thought, how much time do we spend with our children?
Futhi ungabusisa izwe lonke ngalomthelela. Ngase ngiyibuza ukuthi ingabe thina sichitha isikhathi esingakanani neingane zethu.
Teaching them God's ways.
Sibafundisa indlela zikaNkulunkulu.
Talking to them about their spiritual affairs. Asking them, confronting them, how is it going spiritually?
Sikhuluma nabo ngezinto zokomoya, sibaqondisa, sibaqonda, sifuna ukuzwa einganeni zethu ukuthi kuhamba kanjani ngokomoya na.
We read in chapter 32, you can maybe read it later. Do yourself a favor, go and read this portion when you have a chance later. In chapter 32, verse 22, we read that Jacob took over the brook, his wife, his children, and everything that he owned.
Siyafunde esihlukweni samashumi amathathu nambili, evesini lamashumi amabili nambili, okuyisiza nje ukuzinika isikhathi uyifunde le ngxenye ngoba siyafunda ukuthi uJakobe wathatha lapho omkakhe ababili nezincekukazi zakhe.
And he went back and he was alone.
Wakushiya konke lokhu wayesewela waba yedwa.
Two things I'd like to say about this.
Zimbili izinto engithanda ukuzisho ngalokhu.
The first thing, he took his wife and children to the other side.
Okokuqala wathatha umkakhe nezingane zakhe wakwelisela ngale.
There are some things, husband and wife, that is not for your partner to know.
Zikhona izinto ndoda nawe nkosikazi ekungezona izinto zalowo oshade naye.
Yes, we are one, we share things, we ask things, but there are some things that a husband shouldn't take home to his wife.
Yebo simunye siyahlangana sikhulekela izinto kodwa zikhona izinto engingamela ukuthi indoda izise ekhaya kumnkosikazi.
I think often the most gossip happens between a wife and a husband.
Ngicabanga ukuthi kaningi ukuhleba okukhulu kwenzeka phakathi kwendoda nenkosikazi.
And maybe if you've gone somewhere and you come back and the wife says, "What did they say? What did they do? How did it go?" Not everything is for that conversation.
Mhlawumbe ngabe ubuhambile uthatha uhambo oluthize usufika ekhaya mhlawumbe njenganendoda unkosikazi uthi kuhambe kanjani, bebethini, bebenzani, akukhona konke okwenzeke lapho okumele umxoxele khona.
Maybe you even counseled someone and then the wife wants to know what happened. What did he say?
Mhlawumbe ubukade uvumisa umuntu uyafika ekhaya unkosikazi uyabuza ufuna ukwazi ukuthi ubethini kuhambe kanjani.
I don't know, I'm just saying.
Angazi noma kuyenzeka into enjalo ngiyasho nje.
Jacob took them over. Even these children. Sometimes we share too much with our children. We burden them with things they can't handle. There are some conversations where it's better to ask the children, can you please leave the room? Don't burden them with that. Jacob had to wrestle this alone. We don't read here that he told his family what was going on. We don't read that he gossiped about his brother. But he knew this is a matter between me and God. And sometimes it's a matter between me and God. It's a matter that I need to wrestle out with God alone. Sometimes I need to get direction from God. Alone. There's a testimony of a man who the Lord started working in his life. And for some time, months, maybe even years, the Lord took him and he made right wherever he went. And the Lord took him back many years and he could make right where he had gone wrong. And after everything was done, and he knew there's a clean slate between me and God, there's nothing between us, I've made right everything that God showed him. He did what he had to do. But suddenly, he felt lost. Suddenly he realized nothing that I can do can give me salvation. Doesn't mean you don't need to confess and don't need to make your life right. God led him in that way to do exactly that. But after he did that, he felt, he says, more lost than ever before. And he knew this is a matter between me and God. And I need to be alone with God. And I need to get his approval on my life. And he said, "There's nothing he can earn. It's nothing that he did, but only God can give him that." And he went on his knees and he prayed and he said, "God, I'm lost. Feel lost than I've ever felt before. I need your approval on my life." And
kube uwena okhombisa umusa empilweni yami.
I've done everything you told me to do, but I need your grace still.
Sengenze konke ongitshele khona ukuba ngikwenze, kodwa Nkosi ngidinga umusa wakho.
And the first night he didn't sleep. He was before God.
Sukubokuqala akalalanga ephambi kwaNkulunkulu.
Begging God for his hand.
Enxusa uNkulunkulu ukuba abeke isandla sakhe phezu kwakhe.
And the next day and the next night.
Ubusuku obulandelayo nobulandelayo futhi.
And even the third night.
So nobusuku besithathu.
Before God, saying, God, I need your blessing. And on the third day, that burden lifted. And he said he could feel God lifting that burden. And he could feel God's favor. And he could feel God's stamp of approval on his life. Have you been alone with God, wrestling with your problem? Have you been there where you're before God and you know only He can save you? Have you been there where you realize myself, I can do nothing? And if I don't get God's approval on my life, I'm as good as dead. And if His blessing is not on my life, I'm as good as dead. Jacob knew from here, I don't dare take one step without God's blessing.
And
I don't dare take one step if I don't know God's hand is on my life. I'd like to read another verse, Genesis 32, verse 27. We've read it in the beginning. I'm reading in the Amplified Version. And I'll read what it adds here. I didn't read it in the beginning. It says here, the man asked him, "What is your name?" And now it says, and in shock, in brackets, in shock of realization, whispering, he said, "Jacob."
Kuthiwa la sifunda kulelesizulu kodwa sinezele ngokwehumusho leamplified. Wathi kuye, "Ungubani igama lakho?" Lithi leli humusho lesingisi, eseshaya uvalo waphendule ekhulumela phansi ethi nginguJakobe.
Jacob, in shock, suddenly realized something, whispering as if embarrassed. I'm adding that.
Eseshaya uvalo waphendula ekhulumela phansi ethi nginguJakobe kube ngazuthi unamahloni.
It's not in all translations like this, but I'll expound on it just now. And then it says, after Jacob, it says, supplanter. Supplanter is a person who takes away from someone else.
Emva kwaleli gama uJakobe elingumkhohlisi kodwa lana kuthiwa umuntu ukube ngathi umuntu waphutha abanye abantu izinto.
Some say even who steals from other.
Abanye baze bathi umuntu owebela abanye.
It says schemer, a schemer, someone who makes schemes.
Umuntu onamaqhinga.
Trickster.
Umuntu yebo sha abantu ngamaqhinga.
Swindler.
Umuntu ophambanisela abantu izinto.
And there are other verses in the Bible that refer to this. There's one in Hosea where it refers to exactly this.
Kukhona amanye amavesi eBhayibhelini nawo alichaza kabanzi leli gama lika Jakobe ukukhulunywa ngalokhu siyakuthola okunye kwakho kuHosea.
And another meaning for Jacob is a supplanter, which is someone who steals from someone else.
Elinye indlela yokuchaza leli gama lika Jakobe umuntu owebayo oyebizinto eba kwabanye abantu.
And in shock of realization, whispering, he said, Jacob, supplanter, schemer, trickster, swindler.
Eshaya uvalo, ngokuqonda lokwakwenzeka manje, wayesekhulumela phansi, ethi ngingujakobe, ngingumkhohlisi, ngumuntu ophambanisela abantu izinto, nginamaqhinga, ngiyeba izinto kwabanye abantu.
And maybe this is the secret to Jacob's blessing. If not the only one, definitely one of them. Where Jacob realizes that he's a wretched sinner.
Lapho uJakobe qonda khona ukuthi uyisoni esibi.
Where Jacob suddenly in shock say, this is who I am.
Lapho uJakobe ngokwethuka okukhulu esiveza ukuthi nangu mina ngilokhu.
I'm a sinner, I'm a schemer, I'm a trickster.
Ngiyisoni, nginamaqhinga, phambanisela abantu izinto.
God knew his name.
UNkulunkulu wayelazi igama lakhe.
The angel knew who he was wrestling with.
Lengelosi yazi kahle ukuthi ubani lebhekene naye.
But he said to him, who are you really? And maybe that's the point where Jacob realized who he really was.
Have you
and I realized who we really are?
Ingabe mina nawe sesike sayiqonda yini ukuthi singobani empeleni?
Has it been real to you who we really are in God's eyes?
Seke kwafika kuwena kwakhanya ba ukuthi empeleni wena ungubani phambi kwaNkulunkulu.
That we are born in sin.
Ukuthi sizalelwe esonweni.
That we are sinners.
Ukuthi siyizoni.
That we let him down.
Ukuthi siyamphoxa uNkulunkulu.
He is faithful, but how often don't we let him down?
Yena uthembekile kithi kodwa kaningi kangakanani thina simdumaza.
And maybe that's why God could bless him there. Maybe that's why God could bless him there. Because Jacob saw himself the way God sees him. Have you seen yourself through God's eyes?
When you
When you continue to waddle in your sin, have you seen yourself through God's eyes? When you continue to play with death, have you seen yourself in God's eyes? Is that why you're not blessed? Because you've never seen yourself in the real light. And you've never admit that you are a poor, wretched sinner. And you've never been before God and say, God, I have nothing. I'm a poor, wretched sinner.
angina lutho, ngiyisoni, ngimpofu, ngiyinto yokulahlwa nje.
Maybe it was Jacob's soft heart, his heart that there and then softened, that earned him or that made God give him the blessing.
Thambaba inhliziyo kaJacob ethambile, eyathamba ngaso leso sikhathi na uNkulunkulu, eyamdala ukuthi azayizuzele lesibusiso.
We need to have soft hearts.
Sidinga ukuba nenhliziyo
eyithamba. Not hard hearts like stone, soft hearts. That realize our sin and realize that we are nothing without God's grace. And that if He doesn't save us and He doesn't touch us, we are nothing. And that without that, we are doomed for damnation. Dear Christian, does your life demand a blessing? Does your life before God, so to say, demand a blessing? Can it be such that God looks at us and He says, I can do no other way but to bless this person? In whatever I do, and even if I'm alone, can God look at me and say, I cannot but bless this person? If our lives are not such, we are just as good as dead. If I cannot say God's blessing is upon my life, then I'm missing the mark. Dear Christians, is God's blessing on your life? Are you prepared to sacrifice what is that's between you and God? And the Bible said God touched his thigh and he limped till the end of days.
And
Spurgeon said Jacob would have had God touch every bone in his body lest he miss the blessing.
Even
if God would have broken every bone in his body, as long as I get God's blessing.
Is
God's blessing on your life today? If you can't say that, repent today. Before it's too late. Thank you.
Well, we thank the Lord for a Jacob who was prepared to die to everything. It was across the river. He sent it across. He was prepared to give up everything because of that which he sought for.
Makabonga uNkulunkulu ngoJakobe. UJakobe wayimisela ukuba alahlekelwe yikho konke wakuthatha konke wakuwelisela ngaphesheya komfula ukuze ezokwazi ukuba fumane lesi sibusiso sikaNkulunkulu.
Is there something you are still holding on and you're battling, you can't let go of it?
Nanku umbuzo othi ngabe wena khona yini osabambelele kukho na ongafuni ukukudedela usemshikashikeni ubambene nalokhu.
Once you let it go, then God can ask you, what is your name?
Ngaleso sikhathi kuNkulunkulu yobe sethola ithuba lokubuza ukuthi empeleni ngubani igama lakho na?
Have you told him what your name is and who you actually are?
Ubusumtshelile yini uNkulunkulu ukuthi ungubani wena igama lakho empeleni ngubani ngempela ngempela?
Because he wants to give you a new name.
Ngoba uNkulunkulu uzimisela ukuba kunikeze igama elisha.
Everyone in the church should bear and should wear and should have a new name.
Wonke umuntu okhona ebandleni kumele ambathe, agqoke, embathe leli gama elisha elivela kuNkulunkulu.
You are a shame unto Christianity if you still bear the old, your old name.
Uyihlazo futhi uyalihlambalaza, uyayihlambalaza inkolo yobuKristu uma ngabe ungakalembathi waligqoka igama elisha.
And tell him your name. Why do you want to hide the truth from God?
Umusembethi igama elidala leli ithuba lokuba umtshele uNkulunkulu igama lakho. Kungani ungavumi ukuthi usho igama lakhe leqiniso na?
If you are too ashamed, we hear Christ's name, he will be ashamed of us.
Uma ngabe kunamahloni, liyasho izwi likaNkulunkulu ukuthi labo abanamahloni ngami, nami ngiyokuba namahloni ngabo, kusho uKristu.
Jacob was prepared to die to his own interest.
UJakobe lo wayezimisela ukuba afe kukho konke lokhu ayekuthanda ekukhonzile.
And he sought God's interest.
Wayesefuna konke okuphathelene noNkulunkulu.
And he didn't rest, as we have heard. He didn't rest till God had put a mark on him forever. He limped from that day onwards.
UJakobe lo akazange aphumule uNkulunkulu engakalibeki uphawu lakhe phezu kwempilo yakhe. Walwa wabambana noNkulunkulu waze waphinyazeka onyongweni waxhuga impilo yakhe yonke.
So we thank the Lord for this sermon and let it not be in vain in your life.
Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngale ntshumayelo esesizwile kwangathi ngangaba yizeleze empilweni yakho.
Let us pray.
Asithandazeni.
Lord, work through the power of your great name in every life.
Nkosi, sebenza ngamandla amakhulu egama lakho phezu kweimpilo zethu sonke.
That they will be found amongst us, and if possible, all of us who have got this desire which Jacob had.
Bese Nkosi kufumaniseke kithi sonke uma kungenzeka kungasali noyedwa ngaphandle ukuba sifumane lesi sibusiso sisishisekele sisilangazelele njengalokhu uJakobe wayesifuna.
Work amongst the children.
Siyacela Nkosi ukuba usebenze naphakathi kwabantwana.
Work amongst the fathers.
Usebenze Nkosi ngisho naphakathi koyise.
Work amongst the mothers.
Usebenze Nkosi phakathi komama.
To the glory of your name.
Ukuba igama lakho likhazimuliswe.
Amen.
Amen.
The Lord be with you and keep you.
Nkulunkulu abe nawe agcine.
And if you want help, go to the person who will help you. Don't go to someone who's very soft on you.
Mangabudinga usizo yana kumntwana kaNkulunkulu ozokusiza ungayi nje kumuntu ozolokho ekuncenge ekutotosa.
Go to the one who's strict on you.
Kodwa yana kumntwana kaNkulunkulu ozoqinisela ukuze usizakale.
That your name will be changed through God's grace.
Ukuba igama lakho liguqulwe ngomusa kaNkulunkulu.
Thank you.
Siyabonga.